subira ti wena kukanza onova nange wangamba kubirowoza kona ene shuli kuchambula kila bikafuna kubikambo kwatayo sango butacha wendi obase shuli na byolowoze bikuto moyo ku gwe muntu andowoze santi nebyo kukanza na byombi chawe kulesha yo kukulowoza ko ejiza Jamuturu bali obuganzi mbengo mwana wendayo nange Omoyo kwe kizato sanga kwe kuinzo kumbuya Nesitera kunangira wafe wangenda yesirava Alinano musacha jatero kutumera mwagana Filomina bambibera nange Warararalo tuseno kumkubienduru Tadira kukumanyira Mkifo chokwele sato Mutima kukuya kutetiza Pocho bongwiranya Kane wongkole bibine tunda Kusaba mbero wengkomele Demubozo sasira Abagara na wembasanga Omoyo kwangine kutu kajoli Ngagwene wengkutumyo kujira Ozani na vinkula Kitufu bakulimba byamuna zenawe noli Babingamba mbwe chakuncha ya nalinga nenyumya Gwasengera mbonerede Mubuntu nalinchi babirako obulwe kataliza Wirowoze munange Woli malebanga Woli echano jeka Obinga nange Obululu wali mokupira Wancha wabansaliza Metulifuna valo mutufe Chochiri mpetembe Kwero oze munange Oli malebanga Oli echano jeka Obinga nange Obululu wali mokupira Wancha wabansaliza Tulifuna balo mutufe chochiri mpetembe Kangeze bugeza na chochi gane Kweku yako binji anenda sino nyasimbi Newe bukere nchano kwa mwze sija kweta mwa Singo bulonji babutunda Nandi na hiride Na yentegeka ya katunda Yesibike songazu Obanja kwe yitikiriza Ne yanjule wa mwe Alindire vyange yari kumpano chofumbiri Kale wache chamwinga tokuwentu kanyambale mweyo Kiinzo kumberere kiloto mbinga kwa mbala Kwero oze munange Woli malebanga Woli echano jeka Obinga nange Obululu wali mokupira wancha wabansaliza Wetulifuna valo mutufe chochiri mpetembe Kwero oze munange Woli malebanga Woli echano jeka Obinga nange Obululu wali mokupira wancha wabansaliza Wetulifuna valo mutufe chochiri mpetembe kulairira muka katonde ndoboza zange bwe zitava joli obuchayi buli kulumbagana nawe nomanya bwenumwa osoma dini cheyetaganya sonyiwa nayo njichawe oyagala nkabe musayo manye nti munalajanye lwakyo mmalako eyettembe kirizoddemu okukwane butuba firamina gwe muntu wange nange ndi muntu wola busungu buno kitwale ngalo ya wange ngabagala okunsiba nga nayo sirise wakiri nvumako mukama tulya mwanyiriri nokkiriza wano ku nsibo obo mbatadde tuli bituula mwemagombeera nsonyiwe weroboze munnange olimala ebbanga oli ekyano gyeka obenga nange obululu bwalimu okubbira wankyawa bansayiriza bwe tulifuna abala omutuufu ekyo kirimbeddeme te ndowooza bwalimu okubbira wankyawa bansayiriza bwe tulifuna abala omutuufu ekyo kirimbeddeme anayo oba bwalimu okubbira wankyawa bansayiriza bwe tulifuna abala omutuufu ekyo kirimbeddeme walimu okubbira wankyawa bansaliriza bwe tulifuna abala omutuufu ekyo kirimbeddeme nze obwange bwalimu okubbira wankyawa bansaliriza bwe tulifuna abala omutuufu ekyo kirimbeddeme nze ndowooza bwalimu okubbira wankyawa bansaliriza bwe tulifuna abala omutuufu ekyo kirimbeddeme anayoba bwalimu okubbira wankyawa bansaliriza bwe tulifuna abala omutuufu ekyo kirimbeddeme kyo kituufu bwalimu okubbira wankyawa bansaliriza bwe tulifuna abala omutuufu ekyo kirimbeddeme.
www.mp3ugandanmusic.com